Palazzo. Sucker free boss, king of the easy. Palazzo. Red crow, drop the magic. Sucker free boss, king of the east. Team good music. Bulletproof soldiers. Ugandan and proud education. Bana Uganda. Bana Uganda. Bana mubai girize bagale wangali afe. Bagala ne muluganda eno Uganda yafe. Yuzina genda Kentucky ne bambuza. Obama jido musisi japa jemba. Nabate munganze nesanyu limbuganye. Dimuna Uganda tuli mamanyi. Katonda yatu watu tuenda kapulani. Tumanyo kuiriba tuli mamanyi. Yenze muliranwa woyo wali kutukirira. Yenza tabala mawanga bendera nenji kusitulira. Bana Uganda tulike okwe akaliza. Bana Uganda tulike okwe wakiranga. Bana Uganda tulike okwe akaliza. Bana Uganda tulike okwe wakiranga.
Otambula na balangiro kuse mulangira. Waliyanga nabo kusowani kumalangira.
www.mp3ugandanmusic.com